Godfather. Mziki wende wani tukusanye kete Bendera rushe wani pepe rusha pepe Na kama kizingua tunakupa teke Ntaku pepeta, 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 pepeta Kizingua ntaku pekecha, 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 pekecha Na butesia nimetingwa na kundi la masnitch na mataita Hey nipe break, miso fighter, huko Tony Pata Tani wanajua pink chata, habari za kufosi mapato na
Jambo, huna jambo wetulia Sina mambo ya kipombe na tulia Sina shobo ndogo ndogo na tulia, tulia Sina story move wala sina story moja Ujani leta bro sani vipu nani ngoja Nazi saka dough kwa kiti mpaka kigoda Nacha kwanza hana nguvu zangu za soda Nanta kupepeta, pepeta Nanta kukeketa, keketa ha. Wow, mimi, mindo mwana luba Hawa speech wambea ya Ninacheka na Bado so size yao Na vitha wani bendi Imesha kula kwa Whoa, I gotta do my own thing yo. Sina bali na
Do my own thing
Battle, battle, no, what's up?